zscoop.com.
Sony Entertainment.
DJ OK. Ulinyo.
Physics.
Yeah.
Okay. Very good, very good.
Shuru. Amakutepula saziwa. Kwete yako antu. Kukuliza daily. Kalangati kape. Niwe chinkazi chanyo.
Chanyo.
Saziwa. Niwe chinkazi chanyo nyo.
Kaso wala sete mabisanga dindikandulo Kasi washanga muwano tulo Unashita kukongola mafunika mendulo Ambili ya kunena ndiwe wangwilo Ubele mumoyo wanga usatenge jonglelo Kutama ngita midima ndipe mpelo Kundite tesela mume ashitila angelo Ninali washibwa na papichulo Kukula unashita kundili zila wezulo Pano madaliso dendi tapulo Yeme wapesa nkazi wapesa dichabwilo Pakati pa usiku ndiwe na mwino Masana kuchenge tanda moyo ndi kumfabwino Ndashita kuhika seda ya nyo Kuti mwina mwake ndi kutengemo
Mahipi yako wali nyo Mkupe yako hili nyo Smilo yako hili nyo Kanide lako hili nyo Niwe chikazi cha nyo 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 Niwe chikazi cha nyo nyo Jack Mahipi yako wali nyo Mkupe yako hili nyo Smilo yako hili nyo Kanide lako hili nyo Niwe chikazi cha nyo 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 Kazi cha nyonyo
Chinkazi chanyo Mwana kazi I thought I was done Cause life is crazy Ndina figa poti sindi mafuna so jibwenzi There was nobody to love me though I lazy Amene ama zain sawa sama figa hanzi Ama tela mu ma 50 ma 60 Osa figa 80 You came with the difference
Mahipi yako wali nyo Mkupi yako hili nyo Smilo yako hili nyo Kanide lako hili nyo Niwe chinkazi cha nyo 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 Niwe chikazi cha nyonyo
Zscoop.com.